once again the one and now we back. So the agent of the clear the product in the day. And Jesus I represent to the full answer rate. If you let it go, yes, you go away. Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. Where Yesu, upo wapi? Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. I'm looking for my one friend. Mwenye atani okowa mashida zangu zote yeye ndo atazi osha. Life si balonu westo boa. Ninataka Jesus, do his ways ndo boa. Mashida zimeni weka tini. Nataka Yesu aje anipeleke nyumbani. Matuzi yanani toka machoni. Stress kibo sijui yataisha lini. Ona tulio chagua wanaendele kunona sisi tukikuna. Ona tulio chagua wanaendele kunona sisi tukikuna. Hey Yesu, Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. Hey Yesu, upo wapi? Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. Na spit nikiwa na pain, uwe pale nitoka nimebaki nikistrain. Walisema no pain again, King Jake ninasema no Jesus no again. Nothing good comes in a silver platter. Hiyo waenga walisema siku hata walionazo wanajaza na kiburi. Sina ubaya na waombia mazuri. Na pia ikiweza tunukie uturi muri. Na shukuru kusaidizi Mungu akufungulie milango za mibaraka. King Jake sina haraka. Spirit is yoka, Mungu awe na wepio. King Jake sina haraka. Hey Yesu, upo wapi? Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. Wewe Yesu, upo wapi? Nakusaka, nakuhitaji my Jesus. We should be the one nation to divide the eye to the salutation. We should be one corporation to stop this terrible competition. We should be one nation for the eye to the salutation. We should be one corporation. She stop this story about competition.
Mina weka chukwa Yesu na sina hopes nitapata chukwa Yesu na machozi yote yatafutwa kwa Yesu. Kila kitu tutapata kwa Yesu na kinji na wema tutakusaka.
Hey Yesu, uko wapi? Anakusaka.